yes I. We got it doing great to conquer bestie.
Boy from UKC,
Kenka Maxi, the rich voice. Prince D, let's go one more time, let the gentlemen.
Kanda kukona, maukalu wakufesinga. Kanda gurimona, minyama ngove pamwevya uka woveno. Momo na yami, na uze cheka na kuwa mona. Luma yobi mwe, tuose na tulina kuvimona. Sobe separe ya mie mama.
Kanda kuli lalila.
Kanda kuli nyenga chikuma.
Kanda kuli nyenga.
Tuose na tunakuvimona.
Kanda kuli lalila.
Mame mama.
Ye, mwiji wa life makadia pa gemu.
Na kulila lila ngowe wai 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 yami but remember kulicheka na mukwenu amayo bebili no more but remember kulicheka na mukwenu amayo yiliwesi it's better kobe wakulipendela wala wobe kobe unakulinwina na wakwenu wakai mwakuselela mumwananga vyose na vina kuwahila not every time vya kulila lila na yaule yai kulishinga nyekela. Una hase kulisukika. Oh no, it's a boy from UK City.
Mwijiwa, beta kupa puwa chakuona ma pressure. Tani kupa richi na vima pressure fulu fulu. Momo tuwe shiva, kwetu life ye chukukola. Kuma kuitwa lilo mungo kuinelo mchochi mwe. So many pointo yonangu kulwe sako.
Lomba kulika lomba embe.
Lomba weo yonangu kukafuako.
Kanya kulila lila.
Lomba. 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 Owe shikiza.
Yes I. We gotta do it just to conquer bestie.
Yeah, mwiji wa life ima kadia pa gemu. Yes I. Yeah, omawi na malu zao ikiko gemu. Gemu. The rich voice. Kutwa mu life you can't skip it. Wake at the focus na yobe you scoop it.
Yes I.
Mufarelo nero nero you make it. That's the only way ya kumona nga makiti. Yeah, life ika ya tonde kakatangalaji. Vya kulila vya kusotolonga masoji.
Yes I.
Ulikopeta wa savali la nafuta. Kuliweka wa nafuza la fawa muviputa. So your thoughts should be below not high. Vishinga nyeka mukeza kaliji high.
Yes I.
Ya ulina change landa wala mbahi. Kukumisa mashoko vyosu na ipa okay.
Yeah, the black and the berry the sweet and the juice.
Go. Invest is more to produce.
Go.
Kupako nomba akamalasha. Washa kulasti na visa kapala.
Yes I.
Ulipize na kulila. We got it doing this to conquer bestie.
The rich voice.
Why 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 yami. But remember kulicheka na mukwenu ambayo bebili no more. But remember kulicheka na mukwenu ambayo yiliwesi. It's better kobe wakulipendela. Wala wobe kobe unakulinwina. Na wakwenu wakai mwakuselela. Mumwananga vyose na vina kuwahila. Not every time vya kulilalila. Na yaule yai kulishinga nyekela. Unahase kulisukika.
Dujmash Meliori. My boy dressed in the beauty. From this wakati. One mut in the beauty.
Kawama City do.
Sisi NYC.
Wiki J, Wiki J.
Guest in the beauty.
Let's go.
Who are they here? Who are they see? Now CCNYC fix it, mix it. DJ CCNYC, you de make me dance when you shut down beat. You de crazy.